Timberland, 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 Timberland. Zion, 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 amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Nangikuthanda ngifela, nangenza wonku ufike. Ay, ngwenze wonke, nginike wonke, kodwa unelanga uba wangichiyela. Ay, kodwa kusasizi, nawe akukusizi, komunye umhlaba manje impilo zethu shintshile. Ay, ngifisela injabulo nothando. Ay, nempilo enhle edaliwa. Zion, Zion, sasinentenhle, Zion. Zion, Zion, sasinentenhle, Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Mangingekho ngifikelwa imibuzo ukuthi wawubona yini ukubaluleka kwami empilweni yakho. Tokunye futhi njalo engihlale ngibuza wona ukuthi wabulbona yini kusasa nami empilweni yakho. Kodwa kusasizi ngoba ngeke thangeke siphinde sibuye emuva. Alezo mpendula sasizi ngoba ngeke thangeke siphinde sibuyelane. Zion, Zion, sasinentenhle, Zion. Zion, Zion, sasinentenhle, Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile.